Sega Waitata waiphakamisa untabetho kwaskhakhaya. Waitata waiphakamisa ubusana kwamagwaza phathe sandla phesheya kwentsuku. Waitata waiphakamisa umnotho mpokandlovu. Waitata waiphakamisa umandla mpokandlovu. Waitata waiphakamisa umbonelo kwamagwaza phathe kwancamalala. Waitata waiphakamisa umshetiso kwakuthelezi kodwa mina ngithi. Umshele ntombi ezeyihlenga ngoba izomnika le. Waitata waiphakamisa ufesa amafesana fesa ngevolovolo abanye befesa nge-CV. Waitata waiphakamisa umenzi umfokashana. Waitata waiphakamisa untaba kabani umfokantaza. Waitata waiphakamisa ubusana umfokakhanyile kodwa mina ngithi. Unyoni kayiphumule ubusika nehlobo. Ngithi ngidlulisa ukubonga kuwe Mfunze Bomvu umfokantombi ngakho konke ongenzele khona ngithi isandla sedlula ikhaya. Zonke insizo wethu, zonke insizo bomvu zayithatha zayiphakamisa insizo khona edalto. Zayithatha zayiphakamisa insizo khona kamanje. Zayithatha zayiphakamisa insizo khona ebhula. Zayithatha zayiphakamisa insizo khona elindela renka ncamalala la ngibuya khona. Ngithi ngigijima kanjena nje kulo nyaka mngani wami ngoba ngiphethe ututhani umfokandlovu. Umjijeli umfokaxaba umbenye bula umaqabula ngemvume ematitshini. Bona esigcinci bese ngibathi ucela umusa umfokazuma kubasket bese ngibathi uJJ umfokanguthuma kwekeyboard yakhofakhofa khona njalo kwipostini bese ngibathayela ututhani ufonto bathi uzenza zenkawu makwanofela zonke insizoyi asihambeni bafana bami kude la siyakhona ngithasaba ngisilo mfokamazibuko. Ngithasamba mfirile mfokambala. Ngithasamba wejoni wakho mfokamazibuko. Ngithasamba wesheli mfokazulu. Asambe mkhonyana mfokakhanyeni. Asambe maswidi mfokamdlalosa. Asambe shephisi lobadlele phepha bethu babalela umnandi wakho wavele wafana mfokakhanyeni. Asambe themba thimsile enkawu ngeneka ngoba ugoqo lwakafade sulumane themba fana ethandi nyaka. Umshaya wentombi exhole egcina ixhole amaqede shaya ixhole engabi indaba zalutho. Ngithi uthola lezi ndaba nje mngane wami uyitshelwe yimina ngumfokampapha umahlala enxiweni njengekade ubaba-ke leyo ngizalayo. Ngithi zonke insizo wethu, zonke insizo wethu, zonke insizo wethu sengiphetha nje ke ngiphume kanje.
Se nació haciendo suave.